آتِ ذا القربى حقه. وقالت الله يا تلاقيلا ومنتو يناكو يناكو القربى رقاندو روكم في روم ساي موي شو شا كوبانجا أكوبانجا wabera mulwadde mulambule wabera mbwetaavu muyambe bwiribasanyu bera naye bweba nnaku mubere mwenna Allah ayinza okubeera mu buli kika mulimu abagagga n'abaavu gwe Allah gwayavuwazza olina amabanji eri muganda w'omugagga Allah gwagaggawazza eri muganda w'omwavu olinaki bakiraba nti omuntu bw'agaggawala atera okwerabira banne si bwe kiri basiraamu n'ofiisa ewammwe n'ofuna emikwano emipya naye ekizibu kiri mu kufa aji Isaaka mukwano gwange naye bamala okuziika ssaawa 8 ye aba akoze eki ayagala kudda wuwe abasula w'ekiro okutetenkanya ebintu byobabeera baano abaana boolese ne bagamba nti ono sikitto ggwe mutwale Sheikh Yusuf twalako ono naye ng'abaana beotwala tebakumanyi naawe tobamanyi ate tojja kubateeka mikwano gyo ba Isaaka omukwano guweddewo Allah kyagamba nedda ab'oluganda lwo tewaali beerabidde abaana bamanyi basenga baabwe kubaali bagenda obbasigaza abaana bamanye bakojjaabwe bamanye bakitaabwe abato emikwano tegikulyawo omwana otuuka okufa bamuwe ssengaawe ane ssenga tamumanyi ndowooza mu mafamire zaffe tubiraba wal miskiina omuntu bw'abeera omunaku Allah abateekamu bamasaakiini abo mu society nga kigeze eri abatali bamasiikiini kasita gwe olaba nti ono yeetaaga buyambi Allah yagamba mu aya emu yali annyonnyola sifaati z'abakkiriza yagamba alladhiinahum fi amwaalihim haqqun abakkiriza baba bakitegeera bulungi nti mu bugagga bwe bayina bayinamu emisolo naye nga sijja gavumenti bamanya nti sente zino si magezi gaabwe bajjamu emisolo musolo namba emu bw'aba afuluma ewaka amanya nti gyendaga lisailin waliyo abajja okunsaba oba weeka ensimba bwoti olwava mu Kampala mu mmotoka bapa omusajja naaga haji salaamu aleikum y'omukkiriza ava ewaka nga sente ezo azimanyi amanyi zananywamu amazzi zanalya mugonja mu kkubo ez'obunyama mu kkubo n'agaa naye waliwo haqqun ebbanja lisaili balina okunsaba abamunno bwomusaba namugaa temwagala bwagazi kukola siyo mutera okwogera nze siwa muntu masikini sente yange baba balina ebizibu ebikolimu omanya nti ekigozi gumu bugagga bwokigudde tugambye nti omukkiriza ava ewaka nga mu sente ze mulimu waategese haqqun lisaili mulimu omusolo gw'abanaasaba si wokka walmahrumu allah beyamma mulimu munsi muno allah beyamma omusajja omusanga ku sitriiti nga allah yamumma amaaso talaba bena bayitako obuyisi mukungu jjo abo balina ebizibu byabwe mahrum allah yamumma tawulira talina magulu talina mikono bw'aba asaba asabisaka kuggu baga gwe ayina ssente ekyo kigezo era weebaliza yenneebaza ye y'ekintu ekyo ti allah nze nkwebaza okunfuula nga nina emikono ndaba oluba weebazizza ekyo ove waka nga omanyi nti ojja kusabwa aye ndala n'agamba nti wa amma saaila bosanga ng'omuntu nakusaba manya nti gwo ogudde mu kitimba ekyo kigezo kyo fala tanhar tokola ki tomuboggolera tokozesa lulimi lubi oba tomuwe tambula oba mugambe ekigambo ekirungi baga qawlu ma'ruf khairun min sadaqatin yatbauha ada mugambe ekigambo kirungi mune nyina sente nnene ngawukane bulungi amanyi nti obadde wakumpa naye sente kiki nyina kizike nange kizike nkyagala kyavunaqawlu ma'ruf mwogere bintu birungi kubagamunenyina kizike raga namne nteebye batera kumpa bino sukatugatiwekizike omuntu womugamba ebigambo ebirungi asigala mu nafusi ye nga musanyufu allah agamba nti wabna sabiri muyambe abatambuze sajja ajja nayimira nagaba bannange olugendo banzibye aga nti wallahi nzaabwe sibawa ssente bino batugambye nti egyo misolo olina omusolo ku bantu bo ab'oluganda olina omusolo ku bamasiikini olina omusolo ku batambuze kyomisolo muwe kyosobola weba tosobodde qawlu ma'ruf mugambe ekigambo ekyakawoowo munaye mutuufu siina sente nange osanze oyo wanjawula okusimaga nti naye gweyo obufeere bwammwe tubumanyi mutubbye wano ebbanga ddene audhu billahi min ashaitaani rrajim yagere ekigambo qawlu ma'ruf kigambo ekirungi tomuwadde ate n'omubonereza omuli azamanyiza dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha llahi awo nno waliwo obulungi mu bintu ebisatu ebyo eri oyo omuntu akola ki yuriduna abantu abaagala wajha llahi okusanga feesi ya allah ngaerimu akamwenyu mwenyu kiba kitegeeza ki ekyo okusanga feesi ya allah nga teriiko busungu gy'oli nga musanyufu buli ayagala okusisinkana allah nga musanyufu ebyo ebisatu byalina okukola silatu rrahim yunga oluganda bamasaakini batubuuzeeko ibuni sabiri abeere nga akukwatako edda mwana wattu bakadde baffe bayambanga omuntu yagaba nange sina wakusula mbadde nja wakusula wano ku muzikiti munyambe ibuni sabiri sente ezitwala nziina naye sina wakusula oza tukuze tukirabanga bakadde baffe bano beisaaka basuza abantu naye ate kati ensi yayonoonese bannange omuntu okumutwala ewakaawo subhanallah juzi maulana musajja yali wa sabirillah yasula wa maulana n'amwetikka yenna natwala ebintu age okuddayoeka nti amugenyi yasimbudde dda tivi zigenze bantu bakaayi omusajja bilaali omwazini yasuza omuntu omuntu n'akeera ku makya nga bilaali amusse tekyagenzerayo waliwo akyasobola okusuza munne mbadde njagala kunsuza nti 15 ezo ziraga ti wali waliwo looji abamu bakimanyi nti looji zibazaki aga nasuzawo muloji ayaya seeka nabasula muloji sibanenya ekyo kyemumanyi kyemutera okukolerayo si kyebakolerayo bakolerayo ebira bingi ajamutambuze asobola okusula allah kyagamba nti ebintu ebyo bisatu faati tha lkurba haqa oluganda muwe haki bw'obeera ng'oli mu kifo lowooza kuba eŋŋanda zo imamu ke we imamu waffe nti biraali muleete abeeri ki mutoowo akanno abantu abasinga obunyagala kati ab'embalira sente zonna bazitutte gobadde oyagala bakole batya bwebaamu amagezi nga gwe baabawoye pulezidenti naye nga gwe ti okuba bulooka pulezidenti oyo mumufaananya muli naga nti wonna imaama waffe y'omu ye gwe ngaoli matafaayi nti munange ensi bwetu befaanana mumubalamu mutya mumubalamu amagezi pulezidenti muki nga abantu bewano beryankuta kye bakusuubira okukola kyoba okola abantu bangi bali e Kampala bangambye wano ekke bwe yafa baamuziikaemu bakamiliyoni basajja batutumu n'ekifo kye baamuziikamu ga nti wano wewaabwe we baziika bangambye nti baakeera kukikola baalwawo gambya tujja kuswala singa maama we abeera mu kyalo ne bamusanga ng'envunza zimulumidde eyo nga gwe meeya aha bakubala muki meeya mukigero abe nnyina owooluganda lwo kola ekyo kye bakusuubiramu okukola okikole kimukolere musa alayhi ssalaamu bwe baamuwa obwannabbi bwe yali asaba anaamuyambako yasaba ani yasaba ani naye goza kukinu tekwali bavubuka be yakula nabo yagekula nti ono omuganda wange naye nga obwannabbi nakugamba nti nabbi sosana yagamba mu nsi eno yonna tiriiyo omuntu agenda kukolera muganda we kirungi oba muntu we kirungi nga musa kye yakolera Haruna obwannabbi tebasaba busabe tebalonda bulungi naye oyo baamusabira busabire bannabbi yekkulite y'abantu esinga obulungi mu bantu bonna kati muganda omulowoozeeko singa awo mwannyoko ani n'ebirala ne bannyinaffe ne bafumbirwa eyo ebbalibbali n'abeera eyo n'agamba nti oyo nno muganda wange ne bantu bagamba nti wallahi olimba ati amazima lwaki bwe bakompeyalinga embeera gy'alimu n'oli gwe boogerako abo nga bo bagamba nti si bwe waalibadde kale allah agamba nti n'abantu bakusala ne balaba nti oli mulyazi amaanyi bamasikini bayambe ibuni sabiri muyambe allah n'agamba nti awo ku bupointi obusatu omuntu ayagala okusinkana allah nga allah musanyufu gy'ali obwabwenyigiremu olwaliyo bameka abayambi bamasikini bamasikini mu kibuga babeeramu allah bateekamu lwampaka buli kibuga kiri mu masikini waakyo buli kibuga kirina abalalu baakyo buli kibuga kirina abalungi n'ababi genda mu buli tawuni mulimu omulalu bamanyi nti we mwana waffe wa mutawuni awo ate tafa mangu akaddiwira awo ekigezo kye muli mmwe n'asula enjala bwekubagamba nti ayagala okusisinkana allah nga musanyufu yenyigiremu ebyo ulaika humul muflihun abantu abakola ebisatu ebyo bajja kubeera mu bajja okukola ki allah bwagamba nti ejja kwesima ku buntu busatu busatu kukiriwo ekizibu okukola ku byonna ekyolabyemu ekizibu wallahi byonna bizibu abantu bwe batuuka tebalowooza ku baŋŋanda zaabwe kikyo kimanyiddwa allah buli kyafuula etteeka nga kiriiko ejja n'okigenderera nga si muzannyo tekikoleka mu kukira bulabanga ekyalo allah yagamba abakadde bammwe mubayise bulungi kigambo ekyo kirabanga ekyokuzannya naye bakadde baffe wetubayisa batuyisa bakazi baffe olwokwagala okubalaga ne bakadde bamwe tebakyalina valyu ekitiibwa kyabamaama mwakibajjako ne mukikkata baki ye mukazi wa era ye maamawo era muzala n'abaana abaana bakuyita jjajja nebakuyita tebita kyategerekeka kati muzala mu bamaama bammwe mami kiki mu luganda maama wo guzalamu abaana baganda bwate baanabo babati abazungu we batusiriwaze obwongo ne babukyusakyusa wama ataitum min riba agenze kazanyo kamwe waliwo atamanye riba wano riba kyeki riba mu lulimi oluwarabu kitegeeza ennyongeza ennyo bakadde baffe bamwawo ate bakivunula bubi omuntu agenda wali okugula ennyaanya omukazi n'amugamba zina ebbiri nzikwongeza n'agasirya riba aye entegeera nfu kituufu riba kitegeeza nnyongeza naye ennyongeza eyawerebwa si yeeyo ennyongeza eyawerebwa eriko okuwola muli mutekokwamu akagambo okukola ki woza olukumi bono bozo za 10 mumeka ebibiri ebe yeki ye riba interest ye riba Allah jagamba olwalero si Allah riba ya juwera yajisanga wongo muslimu bwakajja ngekutto omwaliro yoro wafa yakajjawo ye riba yabera wonga renda bisallama tanakola ti omusajja akola milioni emu nagandi kuwadde emyezi esatu njagala emu kitundu olwobwetaavu naawe nokola ki nokkiriza kigenda okuyitawo esatu kitundu nga tokyakola ki nagala nkwongedde esatu naye zifuuse bbiri akwongeza mu bbanga nayongeza neki nemusente tazikujjaako olwaba akufudde luki webira banaga nti anti nkwongedde ebbanga kati zifuuse ssatu bwayongeza ebbanga bwayongeza naki Allah atyaga nti wama ataitum min riba enyongeza eyo gyemuba muwadde riba kati bwenkivumula riba kitegereke eyo riba eyo gyemuwa bannammwe nemugibateekako liyarubwa fi amwali nnaasi nga mwagala ennyongeza eyo ezaalire mu ssente z'abannammwe fala yarubu inda allah ewa allah tiina nnyongeza tolina kyofunamu wano ogirabanga ggwa agaggawadde eri allah tolina kyogaga temuli bugagga temuli mukisa ennyongeza eyo gy'osabye bagikuwe mu maali gy'owadde munno eri allah tiriimu kalungi aba tutegese bannange olw'okuba nti riba yali yagala okufaananga n'obusuubuzi allah yakimanya aya nekka neegamba wa ahalla allahu albay'a allah yakkiriza obusuubuzi wa harrama riba riba naagifuula ki kino kibeera kirya munno bw'oba omuwoza emitwalo kkumi akuddiza ekkumi naye bw'asalawo n'aga nti seeka neeyanza sente ezo zinnyambye nnyo kiro yennyama eyo genda nayo ate awo teba obwongo bwaffe bunabwabula ako kaba kaki asiimye hadisi egamba nsana alakum ma'rufa fakafiuhu muntu wakoleye kirungi musasule naye weba tasobodde kufuna kyomusasula fadiu lahu musabire sheikh neyanziza allah akuddize wakutwala emakka ne madina tolina kyosobodde mumwongezi ewogandi sheikh ebikajja ebi bigenda nabyo ebiteba riba ebeera ddi riba nkuwoze naye bw'obuuza ssente zange eba kondishoni mu kukuwola nga bw'oba tokikkiriza tajja kukola ki tajja kukuwola kantu ako kali sensitive nyo naye kategerekese katawanye ensi eno ssente zemuwoze muzigaggawaliremu nemuzeeka ku bannammwe eri allah si bugagga wabula butwa virus genda okuwona bizinesi zamu abagagga bonna kati bakaaba bukaabi naye nga bakaaba olw'amaziga g'abanaku banaku bakaaba muba tuteeka ebyabwe naye allah nammwe n'akibakola gagga baba tuteeka ebyabwe ogenda okulya gobadde weegomba nti bamubanja biliyoni zibwezi kitalina mirembe allah agamba wama utiitum min zaka naye gyemuwa emaali nga ya zaka zaka tugimanyi ndowooza musoro allah yaguteekawo oba mugagga ng'olina ebisolo ente zimala kuwera mumeka okugjamu emu asatu omugagga yenna bulaba nga ente ezo zirugi alhamdulillah bakubanjamu akateka ki mutu asatu embuzi amakumi ana jamu akaki allah akubye omulimi bweweza kiro lusanvu jamu mmeka kiro kikumi abantu tebakyayagala kutuula saba allah atusaasa omusuubuzi woba obaze ebyo bugagga byo jamu biri kitundu miliyoni emitwalo ebiri ekitundu tubanga bitu ebintu bisubira mu magezi gaffe. Naye ddala bwe tuba tulimye tulinamu nnyo amagezi mangi. Omusana gugwo, enkuba yiyo, embeera y'obudde yiyo. Gw'oteekako kuwe, gw'oteekako empeke, gw'obirabira ekiro n'emisana. Kati akola ebyagaye nti aga okungulo ogyeko ebibyo nange ompeeko ebyange. Nti aya Allah tolina mu maali yange kantu konna, sina kye nkuwa. Oba omuli azamanyizo bana edda. Gw'oli azamanyizo musubira kukwongera oba kale wandi azamanya, emitwalo gyange ataano nagikuwa n'ogiri azamanya. Obeera mu kizibu n'okomawo ng'oyagala kkumi ndikuwa. Sobola. Lwaki? Wannumako dda. Wandaga sike. Kati Allah bw'omumma n'ozzaamu ebimera. Bakari wallahi bino binsaze bulala. Sifunye munaaka. Nasika nsawo basiraamu buli ky'osize nga kiriwa oba kitoolwamu zakeya Allah oba tekitoolwamu zakeya Allah. Jamu sadaka. Oba omunaku ku kyalo olabe mukwano gwo fulani omugaye nti mukwano gwange basese kitu bulimi wa bumundi. Oba oli awo nagaseeka endebe yiiyo. Okandi Allah akwongere. Tatera kwongera wano. Sheikh Yusuf wuyo. Sajja wa nyamu. Oba oli awo nagaseeka katwalo kalye. Nyizo mugandi Allah mali yajonone. Okisuubira. Wallahi ne bwenkikwogera tekiyitawo wabuli azaama sigandi mwenna muwenkata naye mu maali yojjamu kookola ki eri omusajja ku mirembe egidde bamutunyumiza enkuba yagenda neebula naye ku mirembe gwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naye enkuba bw'ebula Allah na waliwo ennimiro y'omusajja omu Ali mathalan ali abali mu nnimiro eyo alima naye uli eddoboozi mu kirenga ligamba sookera ku nnimiro ya Ali agera okubuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti mu nnimiro y'okola muki ti nnimiro eyange olukungula olusooka nsooka kukola ki sadaka fulani ne bamuweereza emisooli fulani ne bamuweereza ono nagundi twalya ne gundi ali okugulira ato ne bakadde basinga bye baakolanga ebimera ne bibeera ku kyalo nga bivuluja buvuluja naye abantu bwe bayize buli kimu kiteeka mu dduuka o n'amenvu naga abaana kwaka eryenvu kwaka ebikajjo mubiima ebikajjo abaana batafiizibwa nabadde ne mukwano gwange yali Saturday olwakumeka badde lwa lwakuna yagamba sheikh nyina ekizibu nina omuntu wange Allah amukutte nina ekifo kisava naye kigalangata n'entebe ekola ki entebe kitu egenda naye namuwadde naŋŋaa nti tukoze tutya sajja oli abadde mu takwa bakagga beekampala sajja abadde mu takwa n'amugamba nti ekifo kigenda nti tukoleye tusooke tukolemu ekintu namugamba nti emityana waliyo abaana bakwata Qur'an sooka obakolere ekijjulo ekijjulo ekyo ogamba omusomesa nti abaana abo bagambye emmere eyo tugibawadde naye omuntu agibawadde temumumanyi naye ayina ekizibu mugirye nga mugamba nti Allah amumalire kiki ate bagiridde ku lwakutano lwali waggulu n'omusajja omutyana tamanyiyo mugagga muvundu akafoka kagalangatana namugamba nti nze mmanyi biggata mmanyi biggata awali ekituli batekawo ki abavuga ku ggaali gyekyo ekifulagalo kinyweza nti gwe mpa ssente naleetaawo ekijjulu bakiridde eggulu ate si yakasooka olamba ndi omwo ne Sheikh Swaib mukyala najja nga ayina ebizibu bimukutte mugagga muzibu bagagga balina ebizibu byemutasuubira aga sheikh bandagiridde mwina wana abaana bakwata Qur'an nti emitwalo egya asatu ogirabye geno bakolera ekijjulo bagaye bansabire bakomawo okwebaza tweyanziza bannaye mwe banyuma yiba lwaki bawa abaana balya emmere balya embuzi ne balya biki mubalaba nga balyo nendiga balya biki nabaleetera bamanyi nti awaliwo omulimu Allah wakola ki ate abaana abo tebalina haramu nga waffe kebeeramu haramu womulabe mulimu haramu naye gogaanaynali mukozi wallah tebalya riba tebenda tebakolak awasadaka abantu abatuufu nagamba nti ayi allah ekijjulo ekyo nkiwadde abaana bakiridde naye binkutte bidde allah tasobola butabuta gwe tolina nyama tolina mbuzi tolina ndiga situla ebikajjo abantu abamu tebakimanyi n'ebikajjo bikola situla ebikajjo bagaine ebikajjo ebyo ekutiya jangu mumale okulya ebikuta nze mbizzaayo saga kukyafuwaza muzikiti muwulidde omuzikiti nti bagukyafuwa muliire wange bulye buddeyo bukwate kuran akamwa kajjudde kuran emisala nakiro akako kajjudde ki omuwala yagambye tojjako akapiira wakakuba kajjeeko agakusiiza obulwadde bye bigambo ebiri ku lulimi oyo alina edduwa oyo oli avudde mukuran ajja mukuran avudde mukuran mwesi mulamba emwepankirako ebyamwe sagajebijja abantu bamanyiwa bwe bateekwa okuteeka ebisumulula bikajjo waliwo omusajja eyali muyindi ibulaibuye mumumanyi yajjanga n'ebyokulya buli jjuma abamu tebamanyi lwaki abikola bwe balya buli naye alina ekigende lwaki mulya nasala ente nnya ne muzirya eyeraga ti ai allah omusajja olumu yaganda yafiirwako biliyoni za ssente 2 nekakati owa biliyoni gwomulaba ngaasaze nti nnya abaana balye mulye gwe mulya nga yawanika bo oly eggula naye Ibrahimu yajjanga neffene yamugula ku makubo ogo omuyo swadaka si muzannyo baabasajja ababeeru bakimanyi abaana baffeeka balina ffene era bamutematema ne bamusuula naye yatayiminga akadde akatuufu sawa mukaaga jjuma ewedde abaana bonna enjala ekola ki ne batema ennyuzi 3 oba 2 ne bagamba musimbeera yino waliwo omwana atinza kulya ffene waba pulezidenti bonna ne basimba omanye okulya okwekinyumu allah ateekamu baraka atandika okulya naye abaana bonna nebatunuuliranga balya ennyuzi ya ffene ne bagimalawo ebiguwa ebisira ennyuzi emiguwe gy'ennyuzi ne bagirya ennyuzi ku kitto kwetuula ekikeeka ky'ennyuzi ne bakirya akasigadde ne beesaniriza enviiri eyo sadaka nabaki afiiriddwa oyo wallahi eka tebabirya kife ne bakisuula naye ku somero atayiminga akadde saa 8 nti bati mutebe ffene mbalye ne balya ffene nga buli kansi ennyuzi munda erinamu ensigo waliwo akaveera akasibwamu ensigo nako bakalya nolaba omusajja bwaganyuddwa mu nkota ya ffene egi n'ennyuzi baziridde akaveera k'ennyuzi bakalidde n'ekifaliso kwetulaba kiridde ate atafunye nawako ne munne nga netamuwako nyuzi amuwa luwuji naye nakolera awo swadaka nga yaluwuzi lwa ffene gendo bwe kitesitingeku obutesitinzi otwere ku ssomero ku ssaawa 7 ogambe edimasa mani jagala abaana bano nti ndesa enkole zange za ffene 2 edimasa jaga otule tuduwuzibu tizijja bamala kati tukoze tutya ti buli omu alieko emwemu nti zibamala kujjako batica bamulye ate asanga batica balina ebizibu byabwe njagala abaana era abakulyako ebbuya abasomere bakimanyi ibulahimu tafa ku muntu mukulu ayagala baana bato tebalina haramu bwali asiima asanyuka naye bana abantu abakulu bumala budde nabbe kyeyabaga nti emmere y'embaga yesinga obubi lwaki bagiyitira kandi baziwa batali bananyinizo ne baleka bananyinizo ebbali ogenda okweta omukiranga mwagusiise ya agusigwagala soda leeta mazzi wabonyebonye noleeta soda kandi abasaba mazzi omuceere wa siiza ate bagala tomusiike enkoko ayagala ya bwoyiro kati tukoze tutya naye kati bano abasiraamu nga mmwe aba bulijjo tebabayita ku mbaga ate mmwe bannyini mulimu musiike sikina tabu si musiike sikina tabu nkoko si nsonga n'ebinyeebwa babirya gwekulaba mpampe ku binyeebwa newalita ebinyeebwa abako mwe baliiridde nga bagagga ne bakuwa bye bamaze okulyamu ojjamu enva oba mwali mukigenderedde abagagga ebibalemye ne bagandi bye mubitwale nga byakuya olwoka tembiiwa ebiddene mukakutya kano obiriirako ennaku ezi kiba kiri basiraamu simu temugenda ku mikolo gya nnanga enkoko tebakyalya ddiba eddiba balijjako n'alyamu kamunda naye gwe njagala okutegeeza mwenna avudde mutaalimu ku nkoko kuliko gy'otalya egumba oliwulira omuntu akuba kkube papapa ogenda okulaba obumulemye okumira afuwa bufuwe nga buwunga naye nga bugumba la haula wala musawo si wetukola jja akalibe ebikoko ebizuuku ziri ezadde zapimira okuba amagumba tolina gumba lyojjamu bonna babusabusa mashini zibulya buli gaga nteri magumba nti abateeka bagamazeewo gonna kufe wali wayiza okulema olusingo olusingo lwenkoko nga nzungu tekisoboka tekisoboka so bananyini riziki mwali muwulidde ku surati alqalam omusajja yafuwa abaana ne bagambe situjja kukola nga taata taata buli sizoni abadde asooka kuyita abanaku be balyamu ebirungi fe kyetugenda okukola bwe tuba tugenda okukungula ennimiro yaffe tetujja kuyita munaku nooko anigudu ala harfikum mukereku majja tugende mu nnimiro nga abanaku bakyakoze bwe batuukayo ennimiro bagisangawo basanga oluyira lugikube bye munaabwe nabagambye tukolenga taata wabadde akola nemugamba nti tujja kukikola kasooli yenna cwe mukyere cwe nebagamba nti ya rabbi allah tusaase tweryaza amaanyiza kati bizinesi etaliimu muswadaka eyo nfu mu butono bwayo ne mu bunene ki bwayo ejja kuba ntono naye ngaewangadde ejja kuba nnene ng'erimu baraka sadaka wano mu tawuni mulimu abalalu wano sekanasa abagambye ate nti muzeeyi sebi yalwadde naye muzeeyi abadde amanyi bwatetenkanya gurupu ye agambye andi kiki amata gaabo akagaati kaabo genda ogula akawunga oddeeko okuliki tebwe yalwadde eggulu yalwadde nibaga nti agudde akoze atya asamba nibaga nti mwategedde nti ekisooka kyenkakasa mu bwongo bwange tusooke mumwe emmere omuntu atalina mukazi ka musajja mu nga bwe mumanya embeera olwalidde emmere n'afunamu embavu automatikali singa kwagala kintu kino nakyo muwe afuna ku mbavu tugenze mudwaliro bakeberamukeberaokaraga malaria mwali naye si mungi alusa azirina alusa ziba kukiba siramu kati otasobola kuliira mu buddu obuyaga bwe batuyagala bajja wali ngaasaba akakati ngaasabananye kakati omusajja nga oyo njagala okubemu ekifaananyi singa abadde ku kyalani kye wali takyalinawo mulimu musajja watwakera agambye nti osobola okumala wano olunaku lulamba n'obulawo yadde ekikumi naye singa abadde ali awo n'ogenda mu teekaawe teekaawe mugimanyi nebagasiba omuceere n'enkoko nti onteereko nejuice abadde ali awa yeebuuza bwadde eka nomuga hajisebi bino genda nabe omusajja ebwe agenda okusumulula eka ayinza nomusumulira mu kkubo gandiwulya biwunya naye anti seeki ayinza kukusabira atya basiraamu waliwo obuntu obutono nga tebukwetagisa genda eri musawo muganda nze jjo mba nzirayo eka musiraamu omu naŋŋamba sijja kumwogera ali mumu nonga nsuka ebintu ebyo kibi ku ggaali ngali afa agimanyi bisira ku nga mpulira nga njagala bikebera mangu ena kezo okutuuka ekanga egana alhamdulillah saba allah mugaziirize tutunu allah byatugamba bino nti allah ateekamu abantu ab'ebizibu gwe n'akufuula alina akugezeserezeeko naye sebbi akola wano tayaziina wano osambe tuli feya no bannange sebbi akola wano naye baka nti sebbi luli afudde naye afudde ki kijja obwongo bwaffe kijja sigeni jale yegere mutta naye ina kapasenteji kuki musajja ngoyo alibadde alina akasaala ak'omwezi 10 nakalimu kewaba kaze batekaze alhamdulillah asigaza emyaka emeka okufa agambye 8 asigaza emyaka emeka llahu yaalamu kale katukkirize nti alina 2 gasigazaani mugenda kuseka mwina gye mumanyi nammwe sibagambye nti mukole ekyo naye twejjukanya oba oli awo omuntu ayinza okwewayo n'akola ekyo ti allah atugambye nti wama ataitum min zaka omuntu yenna awaayo zaka tugambye eri mu byobulimi eri mu business eri mu bulunsi n'ebirala nga zaka eyo bwoba ogiwaddeyo turiduuna wajaha allah nga mwagala kusisinkana feesi ya allah nga nki nsanyufu faulaika humu lmudafun almudifun faulaika humu lmudifun abo be bajja okwongezebwa buli awaayo zaka ng'ayagala kutukuza maali ye allah yeeyamye okwongeza ki emaaliyo buli awaayo riba ng'ayagala kugaggawala allah agambye nti emaaliyo yakusaanawo gwoya zaka ne riba mukigendee nti zaka otoola maali n'ogiwolaani n'ogiwola allah nomugana allah nkuwadde emaali eno olwebyo byonkoledde ate onyongere agaa nti gwawaayo zaka mmwe mujja okwongezebwa naye gwagiwa omuntu omuntu akwongera essente muz'omuwadde agaye nti eyo virus egenda okumalawo obugaggabwa oba ntegereka basiraamu allahu llazi khalakakum allah yewuye yabatonda thumma oluvanyuma bwamala okubatonda n'abaleeta wano razakakum n'akola atya neyeewaayo okubagabirira empewo gye mussa yabwereere fenna wano tewali adaagala nampewo naye sebo nno waliwo olwekuggwako ne bagaba mutaddeko ani okisijen naye kati wantununa okisijeni omuyitirivu eyo riziki sente riziki obuwangazi riziki n'asalawo akuwe akugabire mazzi ga bwereere twagasanga kuno musana gwa bwereere nkuba ya bwereere ettaka lya bwereere si lyaffe bazakako abagabire naggabira ettaka naggabira enkuba naggabira okukitanga naggabira otulo mumanyi nti n'otulolalwo subhanallah n'abatetenkanya n'olya n'ofuluma wali agenda mu ddwaliro mba nesikyafuluma ebyo byonna nagaa nti nze nabatandikawo ne mbaleeta kuno ebyokubalabirira ne guba mulimu gwange mulimu gwoba nedda tubadde mu bbula ly'amazzi nga buli omu talina gyawaaba abalina emisambu egikola nga tezikyatukole misambu abagiina nakayimaani ani nakyejo ebisimanya nga tebikyakola byonna nebinakayima bisaba allah enkuba eku ate bwetonyonaga nti gikunamire ekoleki eyite mwe mwina pawa kunama bukunami temwina pawa etuwa mazzi yonna razakako allah yatugabira riziki byonna biri ku nsi ebimera fabakolako emabegeri emiyembe nga tetugula migule wakwatanga nkonyogoyo n'otunula wegiri awa saizi yo wetuuka giri ejya wakati olusi gyavundirangayo gya binyonyi akati bwotwalaba booti nejiyika notwala gyoyagala nolya gyoyagala noddeeka ngulusi giri mu nsiko empafu ziri mu nsiko matungulu gali mu nsiko razakakum ebinyonyi nebitusigira emiti emi tusaze emisale ebyo ebinyonyi bigaa tubizwalami binasula wana ebisolo bye byasimba emiti kiri empafu nekigenda kipa mejindi egwo muti negumera kati tugobaganya ngobaganya ate bwe mulimi omuceere musiibamu musiibe musajja mukulu nakonganya buli mwana namuwa bali muluwumula akakutya kamayinja agendao bubwo kuba kati buli eki miti gya mwagimarawo mwagisaze embaawo ensi yapepeka ensi erimu ffe n'abalala ebitonde ebyo birina omugaso gye tuli bitusimbira ebibira twasanga ebibira bisimbe twasanga amazzi weegali twasanga everything weekiri ebisolo mu ttale amaanyi goge gakugjamu embogo yiri nti mutege be mugikwate wali abavuna ebyennyanja teekayo obuteesi bwoba tosobodde asobodde yakuguza byabwerere allah aganze nabakola oluvannyuma nenkola ki nembawa riziki summa oluvannyuma yumitukum yajja okukola ki ako temukagalira ddala ako biri byonna ebisosenasiga mubikkiriza naye yumitukum ajja kubatta teri akaagala akokufa ti naye nekitutiisa okufa mulowooza kiki lwaki tutya okufa buli mwayinza okuwa ensonga ez'enjawulo isimaila lwati otya okufa emirimu gye tumanya ba mirungi naye singa okukitegeera nti mirungi mungu naakubikulirako yagala ogende allahu akbar walillah omuntu bwatulira wali maama wali otawata nalya ebindaazi nalya ekyapadega ndibuno obulamu bubiika mu buno nga kyasuubira nti eri biki naye wallahi process z'obulamu bwe twali mu lubuto twalina okucakala teri mwana yajulira kasi kalungi mirembe batambula bakusula emyezi esatu toyira ekiziri muli onaabiramuli ebinaabiro byonna biri muli kasi kalamu teri ajulira temwaliyooko amogere tetwaliyo nga tujula era olunaku lwe bakuzaala okuba emiraba ndifudde ti waliyo eddembe liringa liri naye ojja ogenda omanyirampola ogenda otunulanga olaba ebitangala eringa wali enzigiza ate oli ettaala aye olio naboogera eredde mumotoka wano wewasingako eri wano wewasinga eri olemeddewo baka ntise buli getulaga walungi nti aa tewali wasinga wano eri wali walungi wajja okaaba kati okujja ku nira ogala ogera ngaokaaba naye nkukakasa abaafedda nebwomugaa ntuddeyo ku nsaga ndi wallahi siddeyo muyuki singa olwayi baga tukuzeyo mu lubuto nga lubadde lugazi abasawo balugaziyo oddeyo yingireyo oyagalayo ate kati wadde tulya kasitoli katubeere wano nakandi ate neeri waliyo kasitoli ate ayakala n'owero kanti kubakuba omuntu weebutyo eri bali eri bakadde baffe bali eri bajaganya zirusi kubamu akafaananyi manyize nyina kamera naye mwe abamumwiza oka temulina kamera nga nekubamu akafaananyi abaafe eri nga bali eri filhakiika nze okufa nusi ntera okukuba mu bufaananyi mwali ekyomukusomo bitye mutera kutambulako ku bisaayo bya nyonyi kino kiyamba abaali bagenzeeko bano bahaji emaka abantu baba bagenda ebweru waliwo ebintu ebibakolwako abaakatuuka bapa muleete visa gold passipooti zamu olagawa nsi gundi babakoneramu okufuluma mu nsi nkuba akafaananyi nti abantu abafa olunaku balina we batuukira ku kisaawe entebe bonna ne batuukirawo ne babakuŋŋaanyizaawo ne bagamba nti otyo abasiraamu mugende wali abakatuliki wali abalokole wali buli ddiini wali abajaaniriza abeeri abakola ku kisaawe abeeri kati gwe ova mu nsi ki uganda abeeri uganda omaze emyaka emeka kiyinza kuba bibiri kuli kunanka ku sikuriini yo uganda kyalo ki bamunanika mutabani wani ate nyoko bakujuliza abamanyi ebiwandiiko byeri olulimi lwayo buli mufu ali kulayini bakolaku omuumu gwegendi gwenda wali kulage gyolaga kati bakwasa oli saaka bwe bamanyi entambula zeeri
kikinga oli muvubuka tolabe kubadde musiraamu lwaki bagambye ogendi ogendi wali mwinawe mulindira baasi ekigenda okubatwala gyebukolaki bintu bya lugendo lugendo lwavu lulinga duniya namba eri kubadde musiraamu tolabe musiraamu ate ono oli akkozeeko nganda bakugamba okugenda nabayo abateri basiraamu genda otuule wali mbali waliwo baasi ezijibali zibanuna naye mugenda lugira abimbagali basiraamu gisemu bugenda nabo nze mwenda oluusi wenkubamu ekiyaamu abakatuuka babakolako nebabalaga ni mutuula awo babatwala balina gye babatwala ebaasi eyo ejja kubatwala naye egenda kubakomya kaseese ate mujja kujja waliwo ezo kaseese zibajjawo mugende era ddala gye mujja okubeerera ddala ekiyaamu kye kijja okukola ki naye ngaabagenda okubatwala basheeke beeri bamiritale nga bwe batundako obutunzi bwo oti olinnya na bulinnya nga tebannakulinnyisa baga nti kale abagenda amannya gammwe ge gano gundi ne gundi fedha twagamba hadir mwajiulyako I am present sir I'm present madam I'm present sir ejo ejjudde mugende waliwo abavuga abasajja bakambwa bazivuga zigendera mu bigulumu ate nga zookya naye nga ebatwala bagenda basirisa oba nabwe buli omu alina ekiyama kye gwe simanyi ekiyama kyo bwokikubamu oba gwolinda bulinzi bijje buzzi oli bisanga eyo naye bateeka okubawo enkola okutuuka li balutwala wooli bwekola ki omwoyo gulibeera n'abasiraamu bwe batwagani mugende ebaasi zammwe ziziri wali kalita zijja kubatwala babatwali mwine ekisulo gye mugenda okusula wa BMK tubasuse wa BMK ngaejjudde tiaamubatwali mu Serena ka Serena yajjudde dda abatuuka abatuuka abalipootinga alowozi kalina mwe bagenda okusula mubamale okubagabula mubawe ebintu byonna mubatwale mukulike eyo bali be bakukuli mukulike eyo tituvuddeyo ngaoli mwana muto ogenda kubeera ne basheekhi ba mujja kusangayo ba Umar bembadde musomaku ba Abubakari bonna mujja balaba insha allah kanti kadabuli olitwabiranga naye mukubi wa chape ate yagenze ba Umar ate batwala nabarokole kyetowamanya nti mubandabire naffe tugenze aba oludda olwokwawukana ayijja ejjaokulaga okwawukana allah aganze nze nja obbatta thumma oluvannyuma lw'okubatta yuhyikum nja kubawaki waliwo obulamu obuddirira bwe bwetubadde tulogerako babatwala ne mumuwulira gye muwumulidde oluvannyuma yuhyikum nja kubakomyawo nga muli balamu hal min shurakaikum man yafalu min dhalikum min shaiin awo lubaale bammwe bamukazabaani bakibuuka bemugatta ku allah wali asobola okubakolera akantu konna mu byetwogedde n'abawa obulamu wano n'abawa liziki naba nga yajja obbatta ate abazuukize gyekiri munange gyekiri bwozaala abalongo shaali ng'osanga muganda wo yusufu ng'omuganda samuwaiku ozajja titakubye obo babiri deka naawe bweza buba bwani obwo eneddwa musoma allahumma jannibuna shaitaana musaba allah ate mukwebaza mwebazaani waliyo asobola bakolera ebintu ebyo allayiwuna allah agamba nti subhanahu erinnya lye litukuzibwe wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushirikuun mukyawulire ddala ku bamushirikiina bye bagenda basamwasamwa nabyo nga babigatta ku allah obudde bwe buli aye eno nga nzibu allah agambye nti zahara alfasaadu fi lbarri waalbahari obwonoonefu obuseegu bumaze okwanja filbarri buli ku lukalu waalbahari buyingidde ne mu nyanja obuseegu ku nyanja bwatuuseeyo wallahi bwatuuse mumanyi biici ezi biici biici bazikolawa ku nsozi nga bagenda kukolerayo batulaga ku ssekukkulu abaana abalenzi bali mu mazzi n'abawala bali bwereere bagudde muli balinga envubu temubalaba
Hali ku TV temwala TV
chichiri. Nde sigenda kubasomesa busilamu nga nsomesa bya mulembe gwa Umar.
Abu Bakar, Nur, Sulaiman, Daud alayhi salam.
Basomesa bya mwala byo ku TV byeggulo. Mubitegeere nti Qur'ani yeno yammwe abaliwo olwaleero n'abaliddawo bali bisomanga ku bulamu obuli babufaanana obwabwe gw'olowooza basahaba bwe baabasomesanga nti obwononefu bumaze okuyingira mu nnyanja baabitegeeranga kati fufuetubitegeera nga ye kati gw'otegera biici kye ki bagagga bonna baguze ku biici ng'ekibaguza kuliko emizikiti
nga ne tugenda ku biici kusaala idi
ku biici ekiyitibwa biici kitegeeza bwenzi
abamanyi oluzungu obulungi biici ki
biici kitegeeza va ku makulu gaakyo aga bulijjo kitegeeza kulya bulamu kiriobetegeeza okulya obulamu kirimu ki kitegeeza bwenzi the ultimate goal ekigendererwa ekisembayo mu byonna biiki ekisembayo kola bwenzi
kati anna bayiseewo ku biiki abanonya obuganga baga tugenda mu mazzi wansi
wenza basahaba ekyo baali bakitegeera ndi abantu bakka mu mazzi ki banoonyaki kakati batuukeeyo mu mazzi wansi mbu ab'omu mazzi eyo abaliyo basahaba baayo tebakagenda oleetwe emitwe gy'omwana oleete ebiratu byekyama zaharu fasaadi fi lbarri waalbahari n'ennyanja kati batandiise ogikolerako fasaadi benderako bwendezi baana bendera bwendezi ku mazzi kati bati balya bulamu naye bulamu babulidde bubi batuleetedde obuzibu bisiyaga babirira ku biici esanyu ekisembayo mu oli baga nti omusajja oyo mucakaze ekigambo mucakaze kiba kitegeeza ki kijja ku makulu aga bulijjo kisemba naki kitegeeza bwenzi baga nti omusajja oyo ali obulamu oyo bashekh saibu bayinza okulya obulamu ono ayinza okugenda ku biici haji ono abaana ne bamala bamulabayo haji ng'ali ku biici haji olaga wa ntugera ku biici kukolaki kulya bulamu ono haramu tekisoboka bamugaddayo mu muzikiti eno waffe ebiryo byonna talina kyosobolaku neki onoosobola biici
kitegeeza ki bi bulamu kubulya
naye obugonga wabumalawo dda ogenda kulya bwani
n'embaga ezokulukabu azivuddeku naye ate amazzi
abaana
mufarumezeka
eno tebabeera yaabo emyaka egyo tegigendayo katono ayinza okukwata buvuzera
haji haji naafuluma mukamunye ebweru nga yakomonta
tekitaboka kati ono okumusanga ne vuvuzera
aba akola amawulire ne ku tivi agendaku
kiki kyamagero kyamagero tekisoboka abaana boonoonye ku lukalu ne boonoona ne ku nnyanja edda ennyanja tezaba atlisti kalekaleko naye n'ennyanja bagiyingidde abaagala firimu ennungi bagenda ku mazzi akwatireko firimu ye anakyaga nti mulimbe nga gugenzi wa zahara alfasad fasadi emaze okweyanika buli muntu akiraba filbarri ku lukalu kwebasoose olukalu ne bendera ku lukalu ne bakoowa waalbahari kati balunga ennyanja bendera mu biici
olwensi katusigaza ati mubbanga ozeni mubbanga naye wa mana tera okukolayo ebyenena
aga nti bimakasabat aidi nas ebyo byonna mukono gwa muntu gwekukola ki baana bazimbye mu biici eri wansi bak mikono gy'abantu gyegikozeebe kurukaru abana bayisa bana kumboro kana kwambi atabakazi bayingirira gwere eyo sadaka banna yadde mungu yakala sadaka abakazi bakuyingirira gwere kibategeza abasajja baji ababa basadakidde ha sadaka chikachi basiramu kisa baba kwadidwe kazi baina sindi kazi banna kuba mama tuzatujala bavu bajja kuyingirira gwere kye kiba kitegeeza la haula wala quwwata mwaka mulamba muyingire bwiri iyo sadaka sadaka tuljaria nebwa pesigale kurukuta data yatugaba abakazi babwerere bwogenda okutunuulira be bayita abakazi wano wano kwambi asentera okudda yawo obudde nga buzize n'otunulayo bwoti eryokubiri tosobola kulizzayo bwobwo nga allah yakutonda abaana bambala obuntu la ilaha illa waliawo bannyinamu olukalu balumaze allah luyasuuka nagandi olukalu lwo luwedde naye kikwewunyisa walbahari kati bayingidde ennyanja bayingidde ennyanja kitegeeza ensi yakuzingako buki byonna bimakasabat aidi nnaasi abantu be baleese ebyo mikono bakoze buli kintu kyonna allah n'agamba nti liyuziikahum nja kubakombyako baaba allazi amilu ebimu ku bye bakoze nja kubibasasulira wa si byonna ebimu nja kubalaga ne bakulaga omwana eyali atambulira ku kimotoka kuno ng'agenda azina amazina mumanyi obuwala butadde okutambulira ku bimotoka nga bulanga balondayo obuwala obulungi obusikiriza abalenzi ha olwaleero waliwo omukyala bamwita mulwadde gwe batulaga ku tv musiramu bibuuza ne bakulaga bibuuza olwaleero si ebibuuzo wajjo le liziikahum baaba allazi amilu nteeka okubakombyako nga tebannafa ku bye bakoze bibuuza bibuuza mu mulaba bisi ebyali bibuuza bisolo byaka gwolowooza byotegedde era bonna naye nyimba muzitegeera kimu naye Qur'ani buli mwagitegeera buwe omusajja nayimba gundi munderi 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 omuki baulama ne bagamba tafsiri eryabo ali ategeeza mukwano ddala nange kyentegedde haji saka oluyimba olwo oluwulira oli lwasabye ku mbaga njagala gundi munda eri yayise baganda be bannyina abakulu abamadiini bonna abalyaga teeka mugundi munda eri omuki akhiri tarifu zaharan fisadi wlbahr ensi bagimazeewo ku lukaluba we mulabo we muzi mu nyanja batandise okuyingira musawo omuyina omulembe allahu akbar ate abantu babifaako bajula bunyumirwa naye allah agambye buli muyimbi mumutunuulire ngenda kumukwata o jo ku mawulire agabukedde balaze olukalala lw'abayimbi abali obubi abali ku layini mungwaja eyakasooka okufa yani gwe twamaze kuzika kisaaki kati ne bateekawo nono waliwo bitama mwamulaba bade bitama mwamulaba mujja mubalaba namaoli omulaga ti abayimbi mwerongoose mwenamu ekintu ekitandisa obayuganya kakati omusajja ayimba gundi munda eri n'asasanira eggwanga mumusabira ki nga mmwe allah muwangaazi ayiteo n'olulala oli ade akabira muneyiba wa munne mukaneyiba ali baletuleta gundi munda eri kati zenyimba zakikaki balese gunda ezi enyimba zonna ziri mulaine bugunda ezi gundi munda eri society ali nte allah
olinayo okwanaokumugenzi ebuuza
nebulyanga muswadde naye bantu bonna bawulira mabazika teranzoka bakona mutekemu enyimba kale kale mweberu badde lutamye babongere
agisak tusabire ya Ismail
jinsi
Allah agambye nti ebyo byonna mbikkiriza ensi mujoononye kati muyingidde mu nnyanja naye liyubiikahum bad allazi amilu ebimu ku byemukoze ngenda kubakombya ku bukaawu bwabyo akombya oba nedda naye ng'obukaawu obwo ngenda kubuleeta ku basajja abo n'abakazi abo laallahum yarjiuun abasigaddewo nga tebannabikola oba babadde balina enniya ebikola beddeko ku lwabano benkutteko laallahum yarjiuun
pawuli assebo
n'ennyama gye tuli eyitibwa fire ey'ebigumba bagibbula mu sheekh oyo magumba meriire fire abamu bali batulina okugalya naye lwaki allah yamuteekaawo abeere nga enaamulinnyisa n'amuwajjako ennyama ensi yonna emulabe ne bamuggulamu n'ebyennyanja ebyamagumba laallahum yarjiuun abasigaddewo baleke kuyiiya gundi munda eri naye ati nabo batabuse twetaagayo ate kati akalala laallahum yarjiuun bakomewo bonna banyumirwa ensi eragawa basiraamu naye bwogenda oluyimba olwo ng'onojjola kimu kimu ku kigambo kimu kimu musajja yali ategeeza ki naye mutunuulire allah yeeyamye nti oyo gundi gunda eri mumutunuulire nja kumukombyako ku kigambo kyasomesezza ensi eno ku lukalu laallahum yarjiuun abalala bakomewo mumukyateeka busesi ti akikoze omwana akikoze laallahum yarjiuun abalala bajja kudda abantu tikyali afaayo banaddiini bonna banyumirwa bunyumirwa bamashaikhi banyumirwa nteekamu teekamu enyimba ezitunda noomala obakusaba gundi munda eri n'olyoka oleeta obufumbo buweesa ekitiibwa kanti alisimataali mataali kibakyagaga mataali nabo bagudde eddalu wallahi nogenda ku mbaga togenze na sente kati nokufe baseeka bamanyi otutuuza wano abazinyi we babeera nojjayo ebitaano byo nobikuba abazinyi oba oliawo oliayimba n'akujja mu maaso nti seeka wasoma ebitabo kati bannasomye ebitabo nsasula busasuzi yagala nze banguwa aleke ng'ababbye mwenna bamusasudde ate aleka obudde webwe ayo tujja jima kul siiru bagambe kul bagambe ani gwe bagambe abagambe kati nabbi yaani mulowooza ŋŋambe baani baumar umwe basahaba nawe bwonojja wano nentuula awo bajja kugamba gwe oba otugamba kulu bagamba abo bagundi mu ngeri siiru fi l ard mutambuleko mu nsi muno fanduru mutunule mulabe kaifa kana aqibatu llazina min qablu enkomerero yaabo bafira abasooka yali etya bakasuzi bakafiru mutunule mulabe mutambule oyinza obutatambuza kati ensi ya global village tuli ku kyalo kimu ebiri ebulaayo birabangaali ewa neiba mutambuze amaaso allah yayogera aya ezo nga simunyiivu nsinabaleeterako kukola ebyo kuwe mulabaana abato n'abasajja bakulu tinabakadde bammwe agaa nti mwalitambuddeko tambuze amaaso genda osome ebita waliwo kati ya rabbi otunula ku tivi noga kino kiki ekiri mu nsi kiki buli lunaku bateeka okuleetayo eyattiddwa eyasse eyattiddwa eyasse mu ngeri ekitalo allah jajja yasse omukazi mu myaka mmeka abalina rahma
sir fi hafs munyambi mutambuli muzi Allah ta mugende mufune byo kuyiga muraba abavubuka abali abachakaze mu kibuka chewa mwe mityana ngane pale tacha ina waji sibira kamina kona Allah akawala kasebe ah Allah saga yali ayo obusungu buli obufana tarbihim bihijarati min sijil fajalahum ka'asfil ma'qul ngalete sirimu oli fast class watunula ku muntu bo tunoga nti obwenzi mbuvuddeko omuntu ngaayogera naye nga tulikyalya kimuyitamu ebyenda bye bifuluma fanzo ntunule murabi kati abantu kwalo wembadde ndi emere mbuka nakanga ozobete bwagwayo kwanzi chichi amabula mikabwagwayo tochalaba yu agudde wanti tochalaba yu uvira nga siri emikoro juwete kati abantu bagenda alali alali uchimanyi gwe sheikh bambi bako bafu ni dagala ekai mutambule mulabe kyenkoze bamashaiki bamwe abayimbi tontamba wala kaseeka ennyama ate Allah n'abalekawo ne bamalako ebbanga laallahum yarjiuna abantu bakomewo naye abantu bagaanyi beeyongerewe Allah n'agamba nti mutambule mulabe kaifa kana akibatu lladhina min qabli kana aktharuhum mushrikin abasinga obungi awo bemulaba bemulowooza ng'abakola ebyeneena ebyamaanyi abasinga bakolera muki shirk ogenda nobuuza nti ubwayo abagenda mu nyanja okukkayo banoonyayo nabbyani aksaruhum ne bakugamba nti omwana abeera ku stage nga banywi baki banjaga abanywi b'enjaga bemukubira engalo abaseegu abagwenyufu alaga nti abantu abasinga obungi bentera okuzingazinga nti kaasfi makul abasinga obungi babeera bamushirikini n'abagagga abasinga obungi kino mukikwata omuntu alina obugagga obusufu ayina ebyewuunyisa ebisufu eprincipe mugitwale mubulamu bwa buli gwalaba ayitiridde positively ayina ekiyitiridde negatively musajja MP bamutulaga ku TV ng'akozesaani muwalawo MP gwanga kyeri kulwaba MP abakozesa bawala baabo omwana araja na tata ankozesa kati ya akubirani enduulu naga yakankozesa emirundi musanvu tata zahara alfasad fi albar wal bahr ayagala genda ku MP obwe MP abuyitamu kama kyagaindi kan aktharuhum mushrikin ogenda ku MP amala kola shiriki shiwa shiriki amugambe webake kumuwalawo muwalawo amwebaseke nya mirundi musanvu mwana ka tata duka ni mwana ajja kuswaza MP onalebo mumubikirire jowarabi onalebo mukalu kyamuzi yemwe abatalaba TV mwe abamba kolinje ababisina sent la ila ila bantu basumisi nti abantu katinzi nisibye kusumisa bya umma bya sahaba ku mwamulabi kalu kyamuzi kazi kama mtu alange chonzira yabada yakoza ati mwana wa munne astaghfirullah subhanakallah.